Andazi nokuba niyazi ndinoluvo oluncinci njengo ukubona abantu besima xa sifunda ilizwi. Aniyithandi loo nto, siyema ukwenza isithembiso sokuzibophelela, sima ngenxa yesizwe sethu. Kutheni singenakuma ngenxa yelizwi ngoku? Ngeli thuba sisamileyo nje umzuzu, bendifunda inqaku lomhleli kungekudala kakhulu. Kwaye bendicinga ubusuku obugqithileyo ngabo bantu abamele uKristu ukuba akukayenzi, akungeyenzi namhlanje. Kwakukho omkhulu umvangeli malunga namashumi asixhenxe anesihlanu eminyaka yagqithayo, andinako ukulikhumbula nje igama lakhe. Ndicinga yayingu-Arthur McCoy, kwaye wayewunqumlile umhlaba. Kwaye ngabusuku buthile waba nephupha lokuba wayeye eluzukweni, kwaye wathi waya esangweni waza wathi babengavumi ukuba angene. Kwaye uthi wathi, ndingu-Arthur McCoy osuka United States, ndingumshumayeli. Ke umgcinisango waya ngoku eli yayiliphupha waza wangena wathi, andilifumani igama lakho konke konke. Kwaye wathi, kulungile, ndandingumvangeli. Wathi, mhlekazi, wathi kulungile, ingaba likhona ithuba lokuba kukho into engalunganga. Wathi, hayi mhlekazi, ndinayo incwadi apha, andilifumani igama lakho konke konke. Wathi, kulungile, ikhona into endinokuyenza malunga nayo. Wathi, ungabhena ngetyala lakho kwitroni emhlophe yomgwebo. Thixo nceda, andifuni ukuba phaya. Wathi, kulungile, ukuba elo kuphela kwethemba lam, ndicinga nje ukuba ndiya kubhena ngetyala lam. Kwaye wathi, emva koko wacinga, waya kude kakhulu, kwaye nje saqalisa uthi kwaba mnyama, kwaza kwaya kwaba mhlophe namhlophe, kwaye wathi yakhangeleka ngathi akukho ndawo ithile apho okukukhanya kuphela khona, kodwa wayekumbindi kanye wako. Uthi wathi, ngubani osondela kwitroni yam yomgwebo? Wathi, ndingu-Arthur McCoy, ndingumvangeli othumele imiphefumlo emininzi ebukumkanini. Wathi, belingafunyanwanga na igama lakho encwadini? Hayi. Wathi, ngoko ubhenele kwinkundla yam. Ewe mhlekazi, uya kufumana ubulungisa, ndikugweba ngemithetho yam. Arthur McCoy wakhe wathetha ubuxoki. Wathi, ndandicinga ndandiyindoda ilungileyo dendema kokuya kukhanya. Wathi, kodwa ebukhoneni bokuya kukhanya ndandingumoni. Sonke siya kuba kokuya, ungaziva khuselekileyo ngoku, kodwa linda de uye phaya. Ucinga ivakala njani apha xa eyintambiso? Uziva umncinci kangakanani? Iya kuba yintoni kulaa troni yomgwebo emhlophe? Wathi, wakhe wathetha ubuxoki. Wathi, ndandicinga ukuba bendingonyanisekileyo, kodwa izinto ezithile ezincinci endandicinga ukuba bubuxoki nje obuncinci ziba nkulu namnyama phaya. Wathi, ewe mhlekazi, ndathetha ubuxoki. Wathi, wakhe waba? Wathi, ndandicinga ukuba ndandithembekile malunga nayo, kwaye ndingazange ndibe. Kodwa wathi, ebukhoneni bokwakukhanya, ndaqonda kukho imishikashika ethile endayenzayo iyayingalunganga. Wathi, ewe mhlekazi, ndeba. Wathi, isigwebo sam? Kwaye wayelungele nje ukuva isigwebo sakhe. Mka uye kumlilo ongunaphakade owawulungiselelwe umtyholi kunye neengelosi zakhe. Wathi, lonke ithambo lalisiba yekeyeke. Wathi, ndeva elona limnandi ilizwi endingazange ndaliva ebomini bam. Wathi, xa ndajikayo ukuba ndijonge, ndabona obona buso obuhle endingazange ndabubona. Elimnandi kakhulu kunobuso bukamama. Elimnandi ilizwi kunelikamama awakhe wandibiza ngalo. Wathi, ndabheka-bheka, ndeva ilizwi lisithi, bawo, yinyaniso leyo. Ngenene wabuthetha ubuxoki kwaye wayengathembekanga. Kodwa ezantsi emhlabeni wandimela mna. Wathi, ngoku ndiyakuma endaweni yakhe. Yiloo nto endifuna yenzeke phaya. Ndifuna ukumela yena ngoku, ukuze xa elaa xesha lisiza, wema endaweni yam. Masifunde ukusuka kuGenesis amashumi amabini anesibini, ishumi elinesihlanu, ishumi elinesithandathu, ishumi elinesixhenxe kunye nomqolo weshumi elinesibhozo. Samemeza isithunywa sikaYehova kuAbraham okwesibini sisemazulwini, sathi, ndizifungile, utsho uYehova, ngenxa yenokuba uyenzile le nto, akwanqaba nonyana wakho emnye kuwe. ukuba ndiyakubusikelela, ndiyakubusikelela. Ekukwandiseni ndiyakuyandisa imbewu yakho njengenkwenkwezi zezulu, nanjengentlabathi eselunxwemeni lolwandle, kwaye imbewu yakho iyakulithimba isango lotshaba lwayo. Kwaye ngembewu yakho ziyakusikelelwa zonke iintlanga zomhlaba, ngenxa enokuba ulithobele izwi lam. Masithandazeni. Bawo wasezulwini, thabatha umxholo ngoku, Nkosi, uyishumayele kuthi, wanga umoya oyingcwele angathwala amazwi, Nkosi, ukuwasa ngqo kwintliziyo nganye. Oku kuya kuhlangabezana nesikulindeleyo ngale mva kwemini, ngokuba kukhulu, Nkosi, kwaye usicelele ukuba sicele ngokukhulu ukuze uvuyo lwethu lugcwale. Sikucela oko egameni likaYesu. Amen. Ningahlala. Ukuba ndingakubiza oku isicatshulwa okwemizuzu embalwa, ilizwi lam libuthathaka. Ngoko ke sesizosizathu kufanele ndime ngakumboko wokuthetha. Ndiyazi kukho ingxolo, kodwa siva kabuhlungu ithutyana. Ndifuna ukuyibiza ukuthimba isango lotshaba emva kovavanyo. Umboniso wethu uvuleka komnye wemangalisayo imiboniso kuAbraham. Niyazi ukuba uAbraham nguyise wabanyanisekileyo, kwaye isithembiso senziwa kuAbraham. Kwaye kuphela ngokuba yindlalifa kanye naye ngoKristu, kuphela kwendlela esithi sifumane isithembiso kungoAbraham. Ngoku uAbraham wayengumntu nje uqhelekileyo, kodwa wabizwa nguThixo, kwaye wayenyanisekile kolobizo. Xa uThixo wathetha kuye, uAbraham zange nangaxesha elinye walithandabuza elalizwe. Wahlala ngqo kunye nalo, nokuba yayintoni ubunzima, wahlala ngqo kunye nalo. Kwaye emva koko wathenjiswa ngonyana, kwaye walinda 25 ukuba afumane loo nyana, ebiza yonke into echaseneyo nayo njengeyayingenjalo. Emva koko, kwaye kulo nyana, yonke imizalwane yomhlaba yayiya kusikelelwa, kwaye iqhawe lalinyanisekile elubizweni lalo nakwilizwi lesithembiso. Wayengumzekelo woko sifanele sibe kuko, ngoku thina sifile kuKristu, siyimbewu kaAbraham. Ngoku kwakukho iimbewu ezimbini zikaAbraham, enye yazo yayimbewu ngokwenyama, enye yayimbewu ngokomoya. Enye yazo yayingokwenyama ngenyama yakhe, enye yayimbewu yokholo lwakhe, ukholo lokokuba nathi sibe nakho ukuba yimbewu kaAbraham ngelizwi lesithembiso. Kwaye ngoku emva kokuba evavanyiwe 25 eminyaka ubude, kwaye endaweni yokutyhafa womelela, yabona ukuba zange yenzeke ngonyaka wokuqala, kunyaka ulandelayo iya kuba ngummangaliso omkhulu, ngokuba yayindala ngeminyaka emibini. Kwaye wafumba loo minyaka yenyuka, njengoko wayesiba mdala, kwaye nomzimba wakhe usoma, izibeleko zikaSara, isibeleko kanye sona, fumana, sasingachumanga. Ngako oko amandla akhe ayiphelile, kwaye kwakukho ayinakwenzeka konke konke. Wakhe wacinga ukuba uThixo wenza ntoni phaya? Yabona, zange nje enze kangako isibeleko sakhe sichume. Ngokuba khumbula ukuba wakwenza oko, ngoko khumbula ukuba wakwenza oko, babengenazo ezi zempilo kunye nezicocekileyo ibhotile ngezo ntsuku ukunika usana ubisi olusuka enkomeni. Yabona, naye kwafuneka imithambo yakhe yebisi yayomile, ngoko wayengenakuba nakho, kwakufuneka kubekho into ethile yenzekayo. Ngoko jonga emfazini, ikhulu leminyaka ubudala, ukuba abeleke, intliziyo yakhe yayingenakho kumelana nayo. Kunzima ngoku kumfazi onama 40 ubudala kuyenza loo nto, intliziyo yakhe yayingenakho kumelana nayo. Ke uyayazi wenzani ukuba uya kuqwalasela? Ngoku ndiyazi abanintsi bangangavumelani ukuba kulungile ukwenza le ntetho. Yabona, ndi iyakuba kukucinga nje kwam. Yabona, iBhayibhile incwadi engaphezu kwendalo, ibhalwe ukuze ifihlwe ezikolweni, kwizifundiswa zenkolo, bangaphi abayaziyo loo nto. UYesu wabulela uThixo wathi, ndiyabulela kuwe bawo, wena uyifihlile kwizilumko nengqondi, wayityhilela iintsana ezinakho ukufunda. Yincwadi yothando. Xa uthando lukaThixo lusiza entliziyweni, ngoko uba seluthandweni noThixo, emva koko azityhile ngokwakhe okuthethwa iBhayibhile. Utoliko lweBhayibhile nguThixo ngokwakhe etolika izithembiso zakhe. Kodwa iBhayibhile ibhalwe phakathi kwemigca. Ngoku njengomfazi wam, oh, ungoyena umangalisayo umfazi kwihlabathi lonke, kwaye ndimthanda ngenene, uyandithanda. Ke xa ndikude nekhaya, uyandibhalela ileta athi, Hili othandekayo, ngobu busuku ndisandula ukulalisa abantwana, ndihlambile namhlanje, nako konke akwenzileyo kunye nanjalo-njalo. Ngoku ukutsho oko eleteni, kodwa uyabona, ndimthanda kakhulu, kwaye sibanye kakhulu, de ndibe nakho ukufunda phakathi kwemigca. Ndiyazi ufuna ukuthini, yabona, nokuba undixelela okanye hayi, yabona, ndiyazi uthetha ntoni, ngokuba luthando lwam kuye, kunye nokuqonda kwam. Kulungile, yiloo ndlela iBhayibhile ibhaliweyo, yabona, izifundiswa ziya kutsiba ngqo phezu kwayo, abasayi kuyifumana. Yabona, kufanele ube seluthandweni kunye nelizwi, yena, ukumazi yena. Yabona, ngoku apha qaphela awakwenzayo. Ngoku Abraham kunye noSara bobabini babe badala, bekhulile, itsho iBhayibhile. Ngoku asikokuba nje yayingabantu ababehleli ixesha elide phaya. iBhayibhile itshilo ukuthi babekhulile ngeminyaka. Ngoku qwalasela, kukhawuleza emva kokuba esi sithunywa sabonakalayo besithetha ngaso, esasingu-Elohim, Thixo, kwaye wathi, samxelela uAbraham, ndiyaza kukutyelela ngokwexesha lobomi, ngokuqaphela, konke ukuhla, babe ngumfuziselo webandla, konke ukuhla. Ngokujonga, naku okwenzekayo, ngoku akazange nje angcibe uSara, angcibe uAbraham, wabaguqula wababuyisela ebutsheni bomfana nentombi. Ngoku oko kungakhangeleka ngokungaqhelekanga, kodwa ngoku qaphela ilizwi lonke, kwaye ulidibanise, ilizwi liphefumlelwe, kwaye kufanele uphefumlelwe ngelizwi. Ngoku khumbula, kwamsinya emva kokuvela kwesi sithunywa, ndingakubona nje oko ezanwele zingwevu zikaSara, umakhulu omncinci onetyali egxini lakhe, kunye neqhiyana yokukhusela uthuli, ebambe ukhuni ejikeleza, mna ndibe nokuzonwabisa kunye nenkosi yam, kwaye yena emdala ngokwakhe, yabona? Kwaye nanku Abraham, lo uneendevu ezinde, ephethe ikhuni, njengoko wayenjalo ekhulile ngeminyaka. Kwaye ndiyabona, ngentsasa elandelayo, amagxa akhe aqalisa ukumatse, isifombo sasuka emqolo wakhe, inwele zakhe zaqalisa ukujika, babuyela emva ekubeni ngumfana nomfazi omtsha. Nje ibonisa azakwenza kwimbewu yasebukhosini ka-Abraham, yabona, xa siguqulwa ngesiquphe ngokukhwanyaza kweliso, kwaye sixhwilelwe phezulu kunye. Qaphela kwenzeka ntoni, ngoku mandikuqinisekise kuwe oku, ngoku bathabatha uhambo ukusuka kulaa ndawo babekuyo, phaya eGomora, kwaye bahamba yonke indlela ukuya eGerari, ukuhla ukuya kumhlaba wamaFilistiya. Ingaba uqwalasele, yiphawule emephini, ikude kangakanani, uhambo olude kwabadala ababini abalaa minyaka. Kwaye emva koko, ngaphandle koko, kumhlaba wamaFilistiya apha, kwakukho inkosana igama linguAmaleki, kwaye yayifuna umfazi, kwaye yayinazo zonke ezo ntombi zintle zamaFilistiya. Kodwa xa yabona umakhulu, yathi, mhle ukumkhangela, kwaye yamthanda yaza yafuna ukumtshata, injalo, yabona, wayemhle, yabona, wajika wabuyela ekubeni ngumfazi omtsha. Qwalasela, wayefanele ukuzisa laa mntwana, uThixo wamenza isidalwa esitsha, kwaye kwakufanele akhulise lo mntwana. Kwaye khumbula, uAbraham umzimba wakhe wawunjengofileyo, kwaye uSara wafa xa uAbraham uIsake wayenamashumi amane anesihlanu eminyaka ubudala, ndiyakholwa. Xa uSara wafayo, waza uAbraham watshata omnye umfazi, kwaye waba noonyana abasixhenxe ngaphandle kwamantombi, emva koko. Amen. Yabona, funda phakathi kwemigca, kumfuziselo ibonisa phaya oko aza kwenza kubo bonke abantwana bakaAbraham. Sikufuphi nje kuko kanye ngoku, ngoko amagxa ethu agobileyo kunye nento yonke ayenzi nawuphi umahluko zihlobo, kwaye iinwele zethu ezingwevu nokuba yintoni akukhathaliseki ngoko. Asijonge emva, masijonge phambili koko sisuka kuko. Kwaye khumbula, lo mqondiso esiwubonayo wawungumqondiso wokugqibela awathi uAbraham kunye noSara wakhe bawubona ngaphambi kokuba unyana wesithembiso eze abekho. Siyakholwa sikulayure. Iqhawe emva kwale nkwenkwe izelwe, ungafane ucinge uIsake malunga neshumi elinesibini leminyaka obudala, omncinci othandekayo, onwele ziphotheneyo, amancinci amehlo antsundu. Ndingafane ndicinge ukuba la mama waziva njani, omhle umfazi omtsha, kunye nanjalo, kunye noyise. Kwaye ngenye imini uThixo wathi, ngoku umzekelo sikude kakhulu, iyure iyafika. Ndikwenze uyise wezizwe ngale nkwenkwe, kodwa ndifuna uthabathe le nkwenkwe unyuke uye phezu kwentaba endiya kubonisa yona, kwaye ndifuna uyibulale phezulu phaya wenze idini. Ungafane uyicinge loo nto, ngoku akuzange ucelwe ukuba uye kuvavanyo olunjengoluya. Akayenzi loo nto ngoku, yayimizekelo, izithunzi. Ingaba uAbraham woyika? Hayi, mhlekazi. UAbraham wathi, ndanelisiwe kukuba unakho ukumvusa ekufeni, ngokuba ndimfumene njengomnye ophuma ekufeni. Kwaye ukuba laa myalelo kaThixo undixelele ukuba ndenze oku, kwaye ndihleli ndinyanisekile kuwo, kwaye iya kundibuyekeza ekubeni endinike unyana, uThixo unakho ukumvusa kwabafileyo, koko ndimfumene kuko njengomqondiso. Oh bethu sihlobo, ukuba uThixo uninike nina bakwamoya umoya oyingcwele ukuthetha ngelwimi, kubekela phi okungaphezulu ukuba nikholwe amandla akhe empiliso nobulungisa bakhe nenceba? Ukuba wakwenza oko ngokuchasene nezakwalizwi esizweni, bathi ayinakwenzeka, kodwa uThixo uyenzile ngokuba wathembisa. Ngoko yima ecaleni kompu wakho, ilizwi lakho, ikrele lakho, kholelwa ilizwi likaThixo. UThixo utshilo njalo, kwaye igqityiwe. Qwalasela, ngoku wamthabathela uhambo lweentsuku ezintathu kusuka apho kunye nedonki. Ngoku ndingahamba xa ndandigadile, ndandihamba amashumi amathathu emayile iintsuku zonke apho entlango, kwaye sasinapetroli yenyawo ndingatsho. Kodwa bona abo bantu, kuphela kwendlela yokuhamba yayikukukhwela idonki okanye ukuhamba. Kwaye wahamba uhambo lweentsuku ezintathu ukusuka apho wayekhona, waza emva koko waphakamisa amehlo akhe phaya entlango, waze wayibona intaba kude phaya. Wamthabatha uIsaka waze wambophelela izandla, nto leyo sonke siyaziyo kwiGenesis amashumi amabini anesibini apha, ngumfuziselo kaKristu. Wamkhokela ukuya entabeni ebotshiwe njengoYesu wayekhokelelwa ukunyuswa intaba, ntaba yeKhalvari, umfuziselo kaThixo inikezela ngonyana wakhe ngokunjalo. Kodwa xa bafikayo phezulu phaya, kwaye wayethobele, uIsaka waqalisa ukukroka kancinci, wathi, bawo, nazi inkuni, nasi isibingelelo, nanku umlilo, kodwa liphi idini? Kwaye uAbraham esaze engqondweni yakhe noko ilizwi likaThixo limile phaya, wathi, nyana wam, uThixo unakho ukuzifumanela idini. Wayibiza indawo Jehova Jaira. Kwaye xa wambophayo unyana wakhe, wayithobekile ekufeni, wamngqengqisa phezu kwesibingelelo, wakhupha imela kwisingcwabo sayo, waqalisa ukubuthabatha ubomi bonyana wakhe. Kwaye xa wakwenzayo, into ethile yabamba isandla sakhe yaza yathi, Abraham, misa isandla sakho. Kwaye ngelo xesha igusha ibambekile emva kwakhe ngempondo zayo zibopheke etyholweni. Wakhe wayicinga ukuba la gusha yayivela phi? Khumbula ilizwe lizele zingonyama kunye neengcuka kunye noodyakalashe, kwaye ezo zilo zidla igusha. Kwaye kwakukude kangakanani ebantwini ukuba kude? Kwaye ngoko ngasentla phezu kwentaba apho kungekho manzi, kwaye wachola amatye, kwaye konke jikelele ukuze enze isibingelelo, yayivela phi la gusha? Yabona, kodwa yayingengombono, wayibulala igusha. yayinegazi. Wathini? UThixo unakho ukuzilungiselela ngokwakhe idini. Uza kusuka njani kweso situlo? Uza kuphila njani la mntwana ukhubazekileyo? Okanye wena kwesa situlo? Wena phaya, wena unengxaki yenhliziyo, nokuba yintoni ingxaki. UThixo unakho ukuzilungiselela ngokwakhe. U-Abraham walikholelwa, iqhawe lahlala linyanisekile kwisithembiso, kwaye unika isithembiso sokuba imbewu yakho ngokuba ulikholelwe ilizwi lam, kwaye nokuba yintoni imeko, imbewu yakho iyakuthimba isango lotshaba lwayo. Ngokuba lonke utshaba oluzayo njengomqondiso ngokuchasene no-Abraham, Abra, utshaba luka mdala kakhulu, ndimdala kakhulu, konke oku kunye nayo yonke enye into wahlala ehleli kanye ngokunyanisekileyo kwesasithembiso. Ngoku indoda enolwakholo ngokunjalo iyakuthatha ilizwi likaThixo, akukhathaliseki zimeko. Ngoku ukuba akunakuyenza loo nto, ngoku akuyombewu kaAbraham. Olo lukholo uAbraham wabanalo, imbewu yakhe. Isithembiso kuAbraham yayisesokuba imbewu, ngoku imbewu yakhe yasebukhosini, nayo njengoko bendinixelele ngethuba eligqithileyo, kwaye eli tywina alinika uAbraham yayilityina lesithembiso, kwaye imbewu yasebukhosini ngokwabaseefese isine amashumi amathathu lityina ngomoya oyingcwele. Emva kokuba bemelene novavanyo, zama ukuyicinga. Abaninzi bacinga banomoya oyingcwele, abaninzi babanga ukuba banomoya oyingcwele, abaninzi banakho ukubonisa ubungqina nemiqondiso yazo. Kodwa noko ukuba ayinakuhlala neli lizwi, asingomoya oyingcwele. Yabona, ukholelwa lonke ilizwi ngoko utyiniwe emva kovavanyo. Xa sikholelwa sonke isithembiso elizwini ngoko sityiniwe ngomoya, ukuqinisekisa isithembiso yiloo nto koko uAbraham indlela awenza ngayo. Ngoko kwaye emva koko kuphela sinelungelo lokuthimba isango lotshaba lwethu, akunakuyenza ude kuqala ube yilambewu. Kumbula eBhayibhileni ndithethile ngayo eHouston okanye ndaweni ithile ngenye, okanye ndithetha iDallas umqondiso. Yabona, umJuda angabonisa izantsi kwaSirayeli ukuba wayengumJuda ngolwaluko, kodwa uThixo wathi, xa ndibona igazi, kwaye igazi liyakuba ngumqondiso kuni. Ubomi obobusegazini babungenakuza kumnquli, ngokuba kulungile. Yayibubomi besilwanyana, yayisisithunzi nje kuphela esiza kubomi obububo. Ngoko ichiza, igazi ngokwalo, kwakufuneka libe bomvu phezu kocango naphezu komgubasi wocango, liqatywe ngehisopu elukhula nje oluxhaphakileyo. Ibonisa akudingeki ukuba ube nokholo olukhulu, kufanele nje ibe nento enye ukholo onalo, njengoko kuye kufanele udumise imoto yakho uze ecaweni. Yabona, abantu abaninzi bacinga ukuba kufanele babe yinto ethile, kodwa hayi, hayi, oko akulunganga. Nje ukholo oluqhelekileyo kuko konke ufanele uqabe igazi ngalo. Yiva ilizwi uze ulikholele ilizwi, liqabe lona, yiloo nto kuphela. Chola nje ukhula naphina apho ePalestina, yayihiso nje ukhula oluncinci lukhula ekuchachambeni kodonga nokujikeleza, liquzwe egazini labo, kwaye uze uliqabe emgubasini naphezu kwengcango. Kwaye khumbula, andikhathali babe kangakanani kumqondiso, kukangakanani umJuda anokubonisa ukuba wayelukile, wayelunge kangakanani umntu, wonke umqondiso wawucinyiwe ngaphandleni kokuba umqondiso wawuphaya xa ndibona igazi lodwa. Ngoku igazi, ngoku umqondiso asilochiza, ichiza legazi likaKristu, ngoba laphalazwa amawaka eminyaka yagqithayo. Kodwa uyabona apho kwakufanele ukuba lichiza phaya, ubomi esilwanyaneni babungenakuza phezu komntu, ngokuba ubomi besilwanyana abunamphefumlo. Isilwanyana asazi okulungileyo kokungalunganga, ngabantu abanomphefumlo. Ngoku kodwa xa uYesu unyana kaThixo ozalwe yintombi waphalaza igazi lakhe ubomi babukwela gazi yayinguThixo ngokwakhe iBhayibhile ithe sisindiswe ngobomi igazi likaThixo hayi igazi lomJuda hayi igazi lowentlanga kodwa ubomi bukaThixo uThixo wadala leseli yegazi ozelwe yintombi zange azane nandoda engazange ningazange neqanda liphume kuye ndiyazi abanintsi benu bantu nifuna ukukholwa ukuba iqanda lenza iqanda lisokuze libe phaya ngaphandle kwemizwa ingaba yintoni uThixo wayengayenza ngoko yabona wadala zombini iqanda kunye neseli yegazi kwaye leyo yayingumnquba kaThixo ongcwele andisayi kumyekela uwam ongcwele abone konakala yabona livelaphi iqanda lingasayi kuwushiya umphefumlo wakhe kwelabafileyo umzimba wakhe wawungcwele owu bethu akanakuyenza akanakuyikholelwa loo nto ungazibiza njani umKristu sisindiswe ngegazi likaThixo kulapho ukholo lwam lukhoyo hayi ukuhamba phaya egazini lomprofeti hayi ukuhamba phaya egazini lendoda iqhelekileyo okanye umfundisi okanye wakwalizwi sihamba phaya egazini likaThixo uThixo uthilo uba ngumntu waguqula inkangeleko yakhe watweza intente yakhe apha kunye nathi waza waba ngomnye wethu ongowethu umhlangulo osisizalwane kwafanele aba ngozalana nathi ngoba lowo yayingumthetho uThixo waba ngumntu wahlala phakathi kwethu qwalasela kunjani oko ekwenzeni oku yena esuka kuye yayinguThixo umoya kwaye loo moya uba phezu kwekholwa ngenxa yoko ubomi obabukwidini lethu sibandakanywa ngoba bomi bunye ngoko bangabubona njani ubomi bukaThixo busukuma phakathi kwabantu baza babubize into engcolileyo xa oko ikukubandakanya kwethu kwedini lethu lo uthi akholwe kum imisebenzi endiyenzayo naye ngokwakhe ubomi bakhe bubuyela phezu kwedini ukusuka kwedini njengoko sibeka izandla zethu phezu kwalo kwaye sizibandakanye sifile kwiingcinga ezizezethu ngoko singathini ukuyeka amahlelo asitshovele kwizivumo nkolo kunye nezinto zesithi siyakholwa bubo sifile kwezo zinto upawulosi wathi akukho nanye yezi zinto endikhathazayo mna ngokuba wayebotshelelwe kuqobo uKristu kwaye yonke impumelelo eyiyo ibotshelelwe kuqobo kwaye uqobo lwam lilizwi kwaye wonke omnye umntu unjalo othe ngenene wazalwa ngomoya uqobo lwabo lilizwi likaThixo ndibotshelelwe kulo ndabeka izandla zam phezu kwalo kwaye lathabatha indawo yam kwaye ndizibandakanye naye sazile wathembisa ukuzibandakanya nathi oko kuzisa ukholo lwenene hayi ukholo lwakho kodwa ukholo lwakhe into ongayilawuliyo uyayenza ngokuqwalasela emva koko kuze ngoko kuphela xa isithembiso senziwe kuwe akukhathaliseki nokuba mangaphi amabandla uzimanye nawo mangaphi amaxesha ubhaptizwe ngawo ubuso ngaphambili ngasemva nayiphi indlela ofuna ngayo lide elatywina libekwe phezu kwakho ngoko akunalungelo lokuzibiza ngonxibelelene nedini lakho kwaye yintoni itywina likaThixo Efese isine amashumi amathathu ithi ningamenzi buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi natywina ngawo kude kube yimini yokuhlangulwa kwenu hayi ukusuka kwenye imvuselelo ukuya kwenye kodwa ukutywinwa naphakade kude kube yimini enithi nihlangulwe ngayo kwaye khumbula ukuba zange ube kwiingcinga zikaThixo akusokuze ube kunye noThixo bangaphi abayaziyo ukuba wayengumhlanguli kulungile ngoko nantoni ehlangulweyo kufanele ibuyele emva apho yawakhona ke ukuba uyeza ukuzokusihlangula singathini ngaxesha lithile sasingafanelanga sihlangulwe
kwaye sonke sazalelwa esonweni sabunjelwa ebugwenxeni seza ehlabathini sithetha ubuxoki ibonakalisa ukuba umKristu wenene imbonakalo yokucinga kukaThixo ngaphambi kokuba kwakukho ihlabathi okanye inkwenkwezi okanye umoya okanye nantoni na engenye ingunaphakade kwaye uza ukuza kusihlangula asibuyise yingcinga kaThixo ethethwe yalilizwi yabonakaliswa kwaye khu yabuyiselwa ezingcingeni zakhe umhlangule osisizalwane seso sizathu uThixo ngokwakhe kwafanele abe ngomnye wethu ukuhlangula ayikho enye into eyayinokuyenza ingelosi yayingenakuyenza nanye into kwafanele ehle alingwe njengoko sinjalo ukuze asihlangule kwalasela ngoku imbewu ngokwasenyameni kaAbrahamu masikhangele ezinye zezombewu ngokwasenyameni size sibone ukuba uThixo waligcina ilizwi lakhe kwimbewu yangokwasenyameni iyayingu-Isake masikhangele enye yembewu yangokwasenyameni eyasikholelwayo sonke isithembiso sikaThixo yaza ayabi namibuzo ngokukhumbula kwakukho amashumi amawaka aphindwe ngamawaka awayelukile nayo yonke enye into kodwa noko yayingeyombewu kaAbrahamu ngokuqinisekileyo oko kungumJuda ngokwangaphandle asingomJuda oko kungumJuda ngaphakathi bona abaninzi babo bohluleka kabuhlungu jonga intlango bathi si umhla wePasika okanye ekuseleni emthonjeni uYohane ongcwele isithandathu babevuya bonke uYesu wathi ndilela litye lalisentlango isisonga isiphuma kuThixo siphuma ezulwini ukuba umntu uthi adle kuso aze angafi bathi oobawo bethu badla imana intlango iminyaka emashumi amane wathi baye bona bonke kubo bafile thabatha elalizwi ulifunde jonga lithetha ntoni ukwahlulwa ngonaphakade noko babeyimbewu kaAbrahamu ukufa kuthetha ukwahlulwa ukutshatyalaliswa ukubhujiswa ngokupheleleyo ukutshatyalaliswa uYesu wathi babefile bonke kubo noko babengamaJuda alusiweyo yabona bakuthi nje kuba singamawisile Baptist Rabe senze intlambululo encinci nezinto ezinjalo umtyholi uyakholwa nje kangangoko sisenza kodwa kufanele ubandakanywe kunye nalo uThixo kufanele alingqine kulo ngokulitywina ngomoya uyingcwele akukho mbuzo welizwi ukuba uthi kulungile ngoku oko yayikokomnye umhla kukho into engalunganga kungathini ukuba umntu uyeza ebaleka uze umxelele ukuba ukukhanya kwakukhanya kwaye abalekele kwigumbi elingaphantsi athi andikufuni akukho nto injalo ifana nokukhanya andikukholelwa uyakube kukho into engalunganga nalaa mntu iyakuba iphazamiseke engqondweni ukuba wala imitha yalo eshushu kunye nenkonzo yokunika kwalo ubomi kukho into engalunganga naye ngengqondo kwaye xa umntu ebona ilizwi likaThixo lenziwe lacaca phambi kwakhe kwaye lazisiwe aze avale ahlise imidiyadiya yobuhlelo bakhe kukho into engalunganga nalaa mntu ngokwasemoyeni into ethile ayilunganga kuye kukho into engalunganga ngokwasemoyeni akanakho nje ukulamkela imfama kwaye engayazi loo nto esiya emgwebeni kwaye uThixo uyakuba ngumgwebi qwalasela xa bakwenzayo oko kwaye ezimbewu ngoku ezalikholelwayo qaphela kwenzeka ntoni masikhangele abanye babo ngoku imbewu kaAbrahamu masithabathe abantwana bamaHebhere ngoba bama ngokunyanisekileyo kwaye bengayi kuthobela unqulo-mfanekiso bala ukuqubuda umfanekiso owathi kumkani wesizwe wawenza wawenziwe kuthatyathelwa kwindoda engcwele kananjalo umfanekiso kaDanieli ibonisa ukuba uhlanga lwentlanga lwangeniswa phantsi kwecala lobuxoki lokunqula umfanekiso womntu ongcwele luphuma ngendlela enye xa abantu baya kunyanzelwa ukunqula imifanekiso yabantu iza ngokwesityhilelo sikaDanieli enakho ukutolika ilizwi elalibhalwe kumbhalo oseludongeni yiloo ndlela lungena ngayo kwaye yiloo ndlela luphuma ngayo indlela ekwanye yomfanekiso wentlanga. Qwalasela, bala ukuyenza. Kwaye yintoni abayenzayo? Babeyimbewu kaAbrahamu beme ngokunyanisekileyo elizwini, kwaye bathimba isango lotshaba lomlilo. Bayenza loo nto, kulungile. Ilizwi likaThixo linyanisile. UDanieli wavavanywa ngokunqula uThixo wenyaniso. Wavavanywa ngaloo nto, kwaye ngelixa lokuvavanywa wamelana novavanyo. Kwaye yintoni uThixo wayenzayo emva kokuba kwakubonakala ukuba amazimba aphalele ngakuye njengoko sinokutsho? Kwaye babengazi amabakwenze, babeza kumtyisa ngengonyama. Kodwa uDanieli wahlala ngokunyanisekeka kuvavanyo lokuba mnye kuphela uThixo wenyaniso, waza wathimba isango lotshaba lwakhe, uThixo wavala umlomo wengonyama. UMoses wahlala enyanisekile kwilizwi elithenjisiweyo phambi kwabalinganisi bobuxoki, Yambres kunye noYanes, eluvavanyweni. Jonga, uThixo wayehlangene naye nokungaphezu kwendalo, waxelelwa ukuba ayokwenza ezi zinto, abonise le miqondiso, kwaye umqondiso ngamnye uyakuba nelizwi. UMoses wehla ngqo njengokunyanisekileyo kunokuba wayesazi, walahla phantsi intonga, kwaye yajika yaba yinyoka. Niyazi kwenzeka ntoni, naku kusiza abalinganisi, kwaye benza kwa into enye. Ngoku uMoses zange axhome izandla zakhe athi kulungile ndicinga ukuba konke akulunganga. Wahlala apho walindela kuThixo, wahlala ngokunyanisekileyo, akukhathaliseki nokuba babe bangaphi abalinganisi ababekhona, wahlala ngokunyanisekileyo. Kwaye xa wahlala ngokunyanisekileyo kubizo lwakhe ukuba bakhuphe abo bantu kulaa ndawo, xa isango lwamanzi lwaxaba endleleni yakhe, uThixo wamenza walithimba, kwaye walivula isango ngentsika yomlilo iyayimkhokela, wabathabatha abantu wabasa kumhlaba wesithembiso. UYoshua, enye enkulu inkokheli, babe babini kuphela baya kumhlaba wesithembiso. UYoshua noKaleb bafika kwindawo ebizwa Kadesh, yayingumbindi wehlabathi ngelo xesha, kangangokuba oko yayisisihlalo somgwebo. Kwaye owu bathuma iintlola ezilishumi elinambini ukuba ziyokujonga umhlaba, kwaye zolishumi elinambini zabuya. Ezilishumi zazo zathi, owu, umsebenzi omninzi asinakho nje ukwenza. Kulungile, bona abantu sikhangeleka njengemicikwane ngakwicala labo. Kodwa yintoni uYoshua wayenzayo? Wabazolisa abantu, wathi, imani umzuzu, singaphezu kokuba sinakho ukulithabatha. Akukhathaliseki nokuba sibancinci kangakanani okanye sibangakanani kwigcuntsu. Yintoni awayenzayo? Wayeme ngokunyanisekileyo kwesasithembiso, ndilinikile lo mhlaba, kodwa lwelani nesuntswana lawo. Uyayikholela loo nto, mama? UThixo kunikile impiliso yakho, kodwa uya kulwela lonke isisuntswana layo. Naphina apho nibeka intende yenyawo lwenu, leyo ndiya kuninika ibe yeyenu. Imizila yenyawo ithetha ukuthimba ngowenu wonke, sonke isithembiso sesenu, kodwa niya kulwela lonke isisuntswana lendlela lokungena ngoku. Ngoku uYoshua wayesazi ukuba uThixo utheni, wayimbewu kaAbrahamu. Yabona, wathi, ndiyayikholwa loo nto ukuba uThixo usinikile umhlaba, kwaye singaphezulu kokuba nakho ukuthabatha. Kwaye ngokuba wamelana novavanyo ngokuchaseneyo neqela lonke lamaSirayeli, zonke izizwe nabo bonke abantu bakhalaza kwaye balila, uYoshua wathi, yithini cwaka, uThixo usenzile isithembiso. Akukhathaliseki nokuba umkhulu kangakanani, nokuba yintoni umchasi, nokuba ugqirha utheni, uThixo unike isithembiso, kuxhomekeke kuThixo ukuyenza. Wenza ntoni xa esihla ukuya emlanjeni iJordane wathimba isango? Yiloo nto wayenzayo. IJericho yavala njengosikolipati eqokombeni. Yintoni awayenzayo? Wathimba isango. Kuna ngenye imini xa utshaba lwakhe lwaluzama ukumoyisa, wathimba isango lotshaba lwakhe, kangokuba wayalela ilanga ukuba lime ngxi, kwaye ilanga lamlulamela, kwaye alizange lijike 24 eeyure. UThixo unyanisekile kwisithembiso sakhe. ukukhathaliseki nobu kwafuneka enzeni aqongqothe izulu ngaphambi kokuba ayeke ilizwi lakhe loyisakale akazange enze isithembiso angenakusigcina ndiyinkosi ephilisayo zonke izifo zakho ukuba babeka izandla kwabagulayo baya kuphila amen ukuba ningakholwa zonke izinto zinokwenzeka uJoshua wayikholelwa nakubeni uThixo kwafuneka amise umhlaba ekujikelezeni wawubamba phaya ngamanye amandla amandla angawakhe ukuba ihlabathi lingajikelezi amashumi amabini anane eeyure de uJoshua waziphindezela kutshaba lwakhe wathabatha amasango ngokuqinisekileyo wayenza uThixo uhlala inyanisekile ngoku ndinqwenela ukuba besinexesha lokufika kumaqhawe amaninzi kodwa ndinamalunga nemizuzu elishumi ngoku jonga onke la maqhawe axabisekileyo njengoko ayenjalo kunye namakroti amakhulu okholo bafa bonke esangweni lokufa batshabalala bonke kanye esangweni lokufa emva koko kuza iyasebukhosini imbewu ka-Abraham baye bonke beyimbewu ngokwasenyameni ukusuka ku-Isake kodwa naku kusiza iyasebukhosini imbewu ka-Abraham iyayinguKristu imbewu ka-Abraham yokholo into ekufanele sibe yiyo bona nje ukuba siyiyo okanye hayi imbewu ngokwasenyameni kuphela yayingumfuziselo bonke abanye bazalwa ngozalo lwenyama kodwa yena weza ngozalo lwentombi yabona oko yayingeyombewu ka-Abraham ngoko umJuda yena waza ngembewu yokholo yesithembiso kwaye ngoko sifanele sibe ngabantwana bakhe ngale ndoda qaphela owakwenzayo xa wayesemhlabeni woyisa kwaye wathimba lonke isango utshaba elalinalo imbewu yasebukhosini wayithembisa ngelizwi wayoyisa woyisa isango lokugula wenzela thina yiloo nto aze kuyenza wakhumbula abantu abagulayo waloyisa elasango akudingeki ukuba uloyise waloyisa enye indoda kufuneka yoyise elayo isango kodwa kudingeki ukuba woyise seyoyisiwe woyisa amasango okugula kwaye yintoni awayenzayo xa woyisa amasango okugula esithi uya kuyenza nantoni enithi niyicele emhlabeni kunye nantoni na enithi nayibopha emhlabeni uya kuyibopha ezulwini asinike izitshixo zesango woyisa isango lokulingwa ngelizwi kwaye izitshixo nazi luchaseni utshaba kwaye luya kunibaleka woyisa konke woyisa sonke isigulo woyisa ukufa kwaye woyisa isiwoko woyisa ukufa nesiwoko woyisa oko abanye babengenakho ukoyisa ngokuba babeyimbewu yangokwenyama lena imbewu yangokomoya woyisa isango lengcwaba waza wavuka ngosuku lwesithathu ukwenzela ugwetyelo lwethu kwaye ngoku singaphezu kwabeyisi siyahamba nje siye kuyo njengelifa ngaphezu kwabeyisi ngoku siqubisana notshaba oloyisiweyo ukugula koyisiwe ukufa kweyisiwe isiwoko soyisiwe yonke into yoyisiwe owu bethu ndinqwenela bendiphindwe kabini isiqu sam ngoku mhlawumbi ndiziva kamnandi ngokuphindwe kabini siphikisana notshaba oloyisiweyo akumangalisi upawulos wayenokuthi xa babesakha isiqobo ukuba banqumle intloko yakhe isuke kuye wathi owu kufa luphi ulwamvila lwakho ndibonise kuphi apho unokundenza ndijubalaze kwaye ndikhale ngcwaba luphi uloyiso lwakho kwaye ucinga ukuba uya kundingundisa phaya ndiyakwalathisa kwelingenanto khona ngaphaya kwaye ndikuye uya kundivusa kumhla wokugqibela utshaba oloyisiweyo imbewu yasebukhosini ka-Abraham ngoku imbewu yangokwasenyameni yayingenakulatha kokuya kodwa imbewu yasebukhosini inakho ukweyisa seleyoyisile ngokuba isandulele yaze yasithimbela lonke isango ngoku emva kwamawaka amabini eminyaka ume phakathi kwethu umeyisi wonamandla hayi ukweyisa kuphela ukugula, weyisa ukugula, weyisa ukulingwa, weyisa lonke utshaba, weyisa ukufa, weyisa isihogo, weyisa ingcwaba, wavuka kwakhona. Kwaye emva kwamawaka amabini eminyaka emveni koko, nangu emi phakathi kwethu, ngale mva kwemini, ezazisa yena, umeyisi onamandla. Amen. Uselapha ephila, engqinisisa isithembiso sakhe, imbewu yasebukhosini kaAbrahamu. Oh bethu, kwaye utshaba luya, uyakuthimba amasango otshaba lwakhe. Kwabo imbewu, ume apha ephila, ukuzingqinisisa ngokwakhe, kubani, kwezo mbewu zanyula kwangaphambili, ezokubonisa wakoyisa oko. Kubani, emva kovavanyo lwakhe lwesithembiso selizwi, batywinwa ngomoya oyingcwele, emzimbeni kaKristu. Kubo kuqinisekisiwe intoni maHebhere ishumi elinesithathu isibhozo ukuba njalo. Batywinelwe phaya ngomoya oyingcwele, laa moya oyingcwele owawungo uAbrahamu wakubona kwangaphambili ngokholo wayikholelwa, kwaye ngoku siyayamkela yona sijonge emva kwisithembiso soko wakutshoyo. Kwaye uYohane ishumi elinesine ishumi elinesibini uqinisekisiwe kulo mhla wokugqibela ngomeyisi ovukileyo ngokwakhe, hayi ngenkqubo ethile kodwa ngomntu uKristu umeyisi. Hayi ibandla lam, hayi icawa yam ibhaptizi okanye irhabe yakho wisile okanye ezakwamoya, hayi ngaloo nto kodwa ngoYesu Kristu uyaphila namhlanje, wavuka phezu koku uya esenzela ugwetyelo lwethu. Kwaye ngenxa yokuba ephila uthe siyaphila nathi. Umntu akaphili ngasonga sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi, hayi inxalenye yelizwi, lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Ndiluvuko lobomi, lo ukholwayo kum nakubeni ebefile kodwa uyaphila. Nabani na ophilayo kwaye akholwe kum akasayi kufa. Uyayikholwa le nto, thabatha isango lwalo lonke isango lotshaba. Angamoyisa njani uBosworth xa uThixo uBosworth wayekumeyisi, kwaye seso sizathu wathi eyona yure yovuyo ebomini bam ingoku kanye. Wayemazi la meyisi unamandla, isiqinisekiso sakhe sasiphumle kuye. Oh bethu, ngoku singacula, ngokuphila wandithanda, ngokufa wandisindisa, ngokungcwatywa wathatha izono zam wazisa kude kakhulu, ekuvukeni wandigwebela ngesisa ngonaphakade, ngenye imini uyakuza. Oh imini yozuko. Kwabo bakhangeleka boyisiwe, uEdie Peronet ndiyakholwa yayinguye, zange abe nakho ukuzithengisa iingoma zakhe zobuKristu, akukho mntu wazifunayo, babengenanto yakwenza nazo. Oh woyisiwe kwaye ikholwa. Ngenye imini umoya oyingcwele wehla phezu kwakhe, isango lotshaba lwakhe olwalungafuni ukwamkela umbhalo wakhe umoya wambetha, kwaye wachola usiba lokubhala. UThixo wamenza wabhala ingoma yomsitho wokuthanjiswa, vuyelani amandla egama likaYesu, maziwe ngobuso phantsi iingelosi, zizise umqhele wobukhosi, zimthwese yena inkosi yako konke. Oyimfama uFanny Crosby ngaxesha lithile wathi, ithetha ntoni kuwe, abanye zange athengise ngobuzibulo bakhe njengowakwamoya uElvis Presley wenzayo, okanye njengebandla likaKristu Boone lenzayo, okanye iRed Foley yenzayo. Bathengisa ngetalente yabo ehlabathini, banengqokelela yeCadillacs kunye nezigidi zedola amacwecwe egolide, kodwa uFanny Crosby wahlala nyanisekileyo endaweni yakhe. Wakhwaza, ungandidluli o msindisi olungileyo, yiva ukukhala kwam okuthobekileyo, xa ubiza kwabanye ungandidluli. Wena ungumjelo wayo yonke intuthuzelo yam, okungaphezu kobomi kum, ubani endinaye emhlabeni ngaphandle kwakho, okanye ezulwini ngaphandle kwakho. Bathi, ungathini ukuba uyimfama xa ufika ezulwini? Wathi, ndiyakumazi yena nakanjani. Bathi uyakumazi njani yena? Wathi ndiyakumazi yena. Bathi Nkosikazi Crosby ungenza izigidi zedola. Wathi andifuni izigidi zedola. Uyakumazi kanjani yena? Wathi ndiyakumazi, ndiyakumazi. Kwaye ndisindiswe ecaleni kwakhe. Ndiyakumazi, ndiyakumazi. Ukuba andinakumbona, ndiyakuva iziva zezikhonkwane ezandleni zakhe. Weyisa isango lotshaba lwakhe. Ewe, ukuba ukuKristu, wathi ukuba nithi nihlale kum, namazwi am ahlale kuni, cela isitshixo osifunayo, cela isango ofuna kulithabatha, cela okufunayo, kwaye iya kunikezelwa kuwe. Ukuba nithi nihlale kum, kwaye namazwi am ahlale kuni, ningathabatha naliphi isango lotshaba elithi lize phambi kwenu, nimbewu yasebukhosini ka-Abraham. Loluphi uhlobo lwesango olumi phambi kwakho? Ukuba sisigulo, ungaphezulu komoyisi kuso, ngoko singathi, cula le indala ingoma yobabalo, sonke isithembiso, encwadini sesam, sonke isahluko, yonke ivesi ye, kwaye ingcwele kakhulu, ndithembele kuthando lwakhe lobungcwele, ngokuba sonke isithembiso encwadini sesam. Singaphezu kwemeyisi, kwaye imbewu ka-Abraham yakuthimba isango lotshaba, xa besithi ezi zinto azinakwenzeka, xa befuna ukuyibiza umtyholi okanye Belizabhule, okanye into ethile engenye, uThixo uqinisekile ukweyisa lonke isango aze athabathe utshaba. Masithandazeni. Nkosi, yanga imbewu ka-Abraham, ndiyazi baya kuyibona, Nkosi. Kanjani ukuba elalizwi lingawa ngaphandleni kokubetha lamhlaba wenene? Ndiyathandaza ukuba baya kuqonda ngoku wanga wonke umntu othi eze kumgca ukuthandazelwa ngaphiliswa. Nkosi, ukuba bangakhona abanye apha nangoku abangakenzi intlambululo zabo nangoku bengekemi esidlangalaleni kwaye bamele uKristu, bekulungele ukulahla zonke imvumonkolo nezibandayo zomthetho ezifileyo izinto ezibathabathele kude kuwe, kwaye bangabangema ngoku baze bathi ndiyakumamkela yena njengomsindisi wam, emva koko uya kubamela ngolwasuku. Ngelixa sineentloko zethu ziqutyudiwe, ukuba kukho abo bangathanda nje ukuma ithutyana, bathandazelwe, yithi ndifuna ukumela yena ngoku, ukuba uya kundimela ngolwasuku, ebukhoneni bobungcwele bakhe. Ndiyakucela kwaye ndikunika ithuba lokuba igama lakho libekwe kwincwadi yobomi, ukuba uya kuma. Andikuceli ukuba uzimanye nayiphi icawa, ndikucela ukuba uze kuKristu ukuba ulapha kwaye akumazi yena. UThixo akusikelele nyana. Ukhona omnye othi ndifuna ukuma ngoku. UThixo akusikelele, nenekazi. UThixo akusikelele, dadewethu. Ndifuna uThixo akusikelele. UThixo akusikelele. Ndithabatha indawo yam ngalemva kwemini. Aba bantu balungileyo, amadoda nabafazi bemile, ndiyakuthabatha indawo yam ngalemva kwemini. Kwaye ngaloo mini xa ugqirha esithi, ewe, ukutyoboka, igazi lakhe liyaopha, ukufa kuphezu kwakhe, okanye phezu kwakhe, okanye ngenye yentsasa, uya kukukhumbula ukuma kwakho, umele yena ngoku. Ukuba unentloni ngam phambi kwabantu, ndiyakuba nentloni ngawe phambi kobawo wam, nengelosi ezingcwele. Kodwa ukuba uya kundivuma mna phambi kwabantu, lowo ndiyakumvuma phambi kobawo wam nengelosi ezingcwele. UThixo akusikelele, dadewethu. Ingaba ngakhona othile ebhalkoni ndaweni ithile, kanye ngoku ngelixa sisalindile, abanye babo ngaphezulu emgangathweni osezantsi, kulungile, ndiyakuthabatha elizwini lakho, sihlobo. Ukuba ilizwi liwela kumhlaba ochumileyo njengomfazi omncinci equleni, waqonda, wayemelwe ezulwini ukusuka ekusekweni ngaphambi kokusekwa kwehlabathi, xa okwakukhanya kwayibetha, waqonda kona. UThixo akusikelele, mzalwane wam, obo bubugorha. UThixo akusikelele, mzalwane wam, ungabe wenze izinto ezinkulu ebomini bakho, wenza eyona nto yakhe yankulu owakhe wayenza, ngoku mela uKristu. Bawo wethu wasezulwini,
imbewu iwele kothile umhlaba ngalemva kwemini. Sibona ubomi buxhuma, amadoda nabafazi besima ngeenyawo zabo, kwaye elibona konke iliso likaThixo, ongukhoyo ndaweni zonke, owazi zonke, onamandla onke, uyababona. Bangabakho bawo, ndibanikela kuwe ngoku njengeembasa. Angalamava abo ukumaphaya ngoku, besazi abakwenzileyo, besazi okuthetha ntoni, okokuba bame ukuthabatha iindawo zabo kunye nabambalwa benkosi abacekisiweyo. Banga bangasoloko behleli benyanisekile kude kube ngulaa mhla baya kuma ebukhoneni bakho. Ngoku elaa lizwi lithandekayo liyakuthi, ewe, ngenye imini eBaton Rouge, okanye indawo encinci ebizwa Denham Springs, wandimela bawo. Ngoku ndiya kumela yena, okanye yena, siphe yona Nkosi, banga bakho, egameni likaYesu. Amen. UThixo anisikelele ngokuma kwenu. UThixo angasoloko. Ngoku ndenzeleni le nto inye. Fumanani ukuba nikufuphi apho aba balusi bakhona. Dibanani nabambalwa, thethani nabo. Ukuba ubungekabhaptizwa kwakaloku nje kubhaptizo lobuKristu, yenza njalo. Yani phakathi kwamakholwa ngoku, amakholwa enene. Hayi abazenzi makholwa, amakholwa enene. Ngelixa sithandazayo, masithandazele ezitshefu. Bawasezulwini, ezitshefu ziyaphuma ngoku, apho ndingazi khona. Mhlawumbi omdala, umadala oyimfama, ohleli apha komncinci umgqobhozo ndaweni ithile, elindele itshefu ukuba ifike, usana oluncinci lulele phaya kwibhedi yesibhedlela, umama emile phambene elinde ukubuya kwetshefu. Bawasezulwini, ndiyathandaza ukuba uya kuhamba nazo, kwaye njengomqondiso obukho bakho namhlanje, kunye nokholo lwethu kuwe, njengoko sishumayele ilizwi lakho, lwanga ukholo lwaluku Abraham, kunye nokholo lwaveliswa nolwanikelwa kuthi ngoYesu Kristu, lwanga lungahamba nezitshefu, kwaye luphilise wonke othe yabekwa phezu kwakhe, siyazithumela egameni likaYesu. Amen. Ngoku nje ithutyana, phambi kokubiza umgca wokuthandazela, onamandla onke uThixo onamandla, lo mkhulu ogqibeleleyo, ncedani zihlobo, ndiza kuqala ukuthandazela abagulayo, kwaye mhlawumbi xa sisihla, ndingangabi nakho ukutsho nto kuwe, abanye benu banganduluka phambi kwela xesha. Nantoni na oyiyo, ukuba khange ume nokuma ngexesha elidlulileyo, kwaye akuqinisekanga ukuba ulilungu lecawa, loo nto yinto elungileyo, kodwa ayilunganga ngokwaneleyo. Yabona, indodana esisityebi yayililungu lecawa. Yabona, wabuza uYesu yintoni na angayenza ukuze abe nobomi obungunaphakade. Zange ayamkele yona, wemka wayishiya, obunjani ubudenge obo benziwa yilaa ndoda, sukuthabatha indawo yayo. Yakhumbula ixesha lokugqibela wabandakanywa ngalo, kamva kancinci watyeba, wakhula ngokutyeba, wafika kwindawo de noovimba bakhe bagqabhuka. Kodwa emva koko siyafumana ukwaziswa kwakhe kokugqibela esihogweni, amadangatye athuthumbisayo. Ungakhe ukuvumele okokwenzeke kuwe, yamkela uKristu. Nina bantu abatsha, nina mantombi amatsha, makhwenkwe amatsha, nje ekuguqukeni kobomi, ncedani yenzani oku. Ndiveni nje njengomzalwane wenu, lowo unithandayo. Ndilapha ngenxa yokuba ndinithanda. Ndiyamthanda uThixo, kwaye ndiyanithanda nani, kwaye andinakumthanda uThixo ukuba andinithandi nani. Ndingathanda abanintsi ngcono. Ukuba unentetho ofuna ukuyigqithisa, igqithise kunyana wam phandle phaya, okanye omnye wabantwana bam. Nje mandi ndiya kuhamba ngaphandle kwayo, nawuphi umzali uya kukwenza oko. Kanjalo noThixo, yabona, thanda abantu bakhe, thanda nani omnye nomnye. Uthi, ubangxolisela ntoni, uthando lwenene luyakulungisa. Ukuba umntwana wakho uhleli phandle esitratweni, uthi, kulungile, nanku uyahleli uJunia, ufanele angayenzi laa nto, kodwa andifuni kuvisa kabuhlungu iimvakalelo zakhe ezincinci. Akumthandi, uyakubulawa phaya. Ukuba uyamthanda, uyakumzisa ngaphakathi, kwaye umbethe, uyakumenza athobele. Yiloo ndlela uThixo ayenzayo.
uthando luyalungisa kwaye olo luthando lwenene. Xa umshumayeli esima ziyavumele nina bafazi niphothe iinwele zenu niqabe iziqabi kunye nezinto aze anganilungisi akho luthando lwenene apho kwaye angayikhuzi anivumele nina amadoda nitshate amatyeli amathathu okanye amanye kunye nezinto zonke zezinye zezo zinto aqhubeke nazo akukho thando lwenene apho akuvumele uzimanye necawe akumbambazele emqolo aze akuphulule ngemvumo nkolo ethile ngoko kuko konke ofanele ukwenza kukuzibandakanya necawa engcwele akukho thando apho okanye mhlawumbi indoda ilahleke kakhulu ngokwayo ayiboni uthando lwenene luyalungisa kwaye lukubuyisela emva elizwini likathixo jonga kuyesu njani yintoni oko wakutshoyo ngoba wayebathanda kangangokuba wafa endaweni yabo xa bebefuna igazi lakhe ngoku wanga umkhulu umoya oyingcwele ndifuna ukulinda nje umzuzwana ndilinde de intambiso kamoya oyingcwele ifike phezu kwam phambi kokuba siqale bendishumayela enkosi ngentsebenziswano yenu ngoku ngamnye apha naphina apho ukhona nandawoni esakhiweni thandaza nje umzuzu uthi nkosi yesu ndincede ndincede ndivumele ndichukumise ingubo yakho uyesu wathi uyazi xa umfazi wachukumisa ingubo yakhe zange ayive ngokwasenyameni kodwa waguquka waze wazi ukuba yayingubani kunye noko akwenzileyo usenguye okwamnye kwalemva kwemini umbingeleli omkhulu onokuchukunyiswa imvakalelo yobulwelwe bethu niyakholwa nina ngabanye kuni ngoku ukuba kuyinyaniso kokuba uthixo owenze esi sithembiso kwakhona kwaye angasibonisa okokuba siphila kwiintsuku zesodoma bangaphi abayikholelwayo loo nto esakhiweni phakamisa nje isandla sakho siphila nje ngokwakunjalo esodoma inkqubo yonke iye yaba yengcolisekileyo inkqubo yehlabathi yonke into inkqubo yecawa inkqubo yezepolitiko akukho nto ezopolitiko zonakele kakhulu inkqubo kuyo yonke indawo ozwi lakhe bethu yonakele yonke ibandla liye labakwa yinto enye amakhaya aye aba yinto ekwanye yonakele nje isodoma ngoko khumbula uthixo wabanako oko ngaphambi kwakho ngoko khumbula watsho ukuthi uyakuzibonakalisa yena enyameni yomntu kwaye enze njengoko wenzayo phambi kwesodoma phambi kokuza konyana wesithembiso embonisweni wathembisa ukuthumela omnye uyakwandulela ukuza kwalo nyana wesithembiso njengoko wenzayo kwindawo yokuqala uyakwazisa kwaye wathi xa unyana womntu etyhilwa
that female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe he'll make you well? Raise up your hands.
Andikwazi, kulungile, Nkosikazi Thompson, laa ngxaki yakho yobufazi kunye nobunzima, uyakholelwa ukuba uThixo uya kukuphilisa, ungayikholelwa, uyakuyenza, Nkosikazi Thomas, uyakholwa, uyakuphilisa phakamisa izandla zakho ngoku kukho inenekazi elihleli kanye emva kwakho liyathandaza linesifo samathambo lona uhleli kanye ecaleni kwakhe yingxaki yesisu ethandaza naye uza kuyiphosa akuqapheli akungowalapha ngowasemississippi ungumnuzana nonkosikazi Krema ukuba niyakholwa ngentliziyo yenu yonke uYesu Kristu uya kukwenza uphile ukuba ungayikholelwa uyayenza ngoko ungayamkela kulungile phakamisa izandla zakho ukuze abantu babone ukuba nguwe andibazi bona abantu andizange ndababona ebomini bam kufanele ukholwe sihlobo uyazazisa yena niyayikholelwa loo nto
ngentliziyo yenu yonke. Kutheni unikina intloko yakho, mhlekazi, kwaye undijonge ngolwahlobo? Ewe, mhlekazi, ngokuba uyenzile loo nto, ndiza kuthetha nawe umzuzwana. Ulinene eliselikhulile, elihleli kanye apha, lijonge kum, undijonge ngokona kuthembeka. Uyikholelwa yona.
You're praying for somebody who had a stroke, but your main thing you're praying, you need, you're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right.
Uyathandaza ngomuntu ofe icala. Kodwa yona into yakho oyithandazelayo, udinga, ufuna ubhaptizo lukamoya oyingcwele. Injalo loo nto. Injalo loo nto.
If you believe the lady,
ukuba uyayikholelwa nenekazi, ufuna umsebenzi. Ngaphandle koko, ukuze wazi ukuba ndingumprofeti kaThixo okanye umkhonzi, ube notyando kabini, ikushile, utyhafile ngahlobo luthile, zonke iintlobo zemeko, iingxaki zokomoya. Ndifuna ukuxelela konke kugqityiwe, ukholo lwakho luya kuphilisa. Ohleli kanye ecaleni kwakho apho uyathandaza, jonga apha, ukuvile, kwaye umchukumisile yena, andikwazi, kodwa uyakwazi. Ndiyakukuxelela ukuba ubuthandaza malunga nantoni, uyakholwa ngentliziyo yakho yonke, unengxaki yequbu lesinyi, uyathandaza. Uyakholwa ukuba uThixo uya kuphilisa, aze akwenze uphile, uNkosikazi Smith, injalo loo nto, phakamisa isandla sakho. Yabona, uyazazisa yena, yintoni, yimbewu kaAbraham, ukholo uAbraham wabanalo, inkosi uYesu Kristu ephakathi kwethu, engqinisisa ilizwi lakhe nemiqondiso ilandela. Ngubani, mangaphi amakhadi ekufanele athandazelwe, phakamisani izandla zenu, ninawo amakhadi enu, kungcono siqalise umgca wokuthandazelwa. Yabona, uyaqonda akunjalo, ngoku lamoya, hayi kuphela, oko akuphilisi, oko kwazisa nje yena ukuba ukhona apha, umalusi wakho unegunya elikwalinye lokuthandazela abagulayo, abakwenzi oko, hayi ngokuqinisekileyo, hayi, kodwa banegunya nje elikwalinye, le miqondiso iyakulandelelana nabakholwayo. Ngoku, ndifuna abahlobo bam abangabalusi apha, bangaphi abelusi apha abakholelwayo ngentliziyo zenu zonke, abalungiseleli apha abakholwayo, enkosi. Andazi nokuba ningema, izani apha, imani nam nje ithutyana, kanye ezantsi apha, thandazelani abagulayo, iza kanye apha ezantsi ngoku, qaphele impiliso isenzeka, qaphela okwenzekayo.
I want the believing pastors who want to identify themselves as believers, that you believe that you're coming here, you're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ.
Ndifuna nize, yenzani umgca ophindiweyo kanye apha, ndiyehla ndiza apho nje ethubeni ukuza kuthandazela abagulayo. Ndifuna abelusi abakholwayo abafuna ukuzazisa njengamakholwa. Okokuba uyakholwa, ukuba ukuza kwakho apha, uphila obungcwele obucocekileyo ubomi, kumbula, jonga apha yintoni ezayo, ukumela ivangeli kaKristu. Mzalwana Blair, ndiyakwazi phaya, wena kanye, umzalwana Pat, ningenza la mgca uphindiweyo ngendlela eniqhele ukwenza ngayo, ukuba ninganakho, wena nomzalwana Pat. Belusi abakholwayo, abaza kukholwa. Ngoku jongani, ukuba uThixo kanjalo angazazisa yena ngelizwi lakhe, nelizwi lakhe, bangaphi abaziyo ukuba iBhayibhile uYesu watsho oku, le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo, ukuba babeka izandla kwabagulayo, baya kuphila. Belusi, nize apha ukuzazisa njengamakholwa, ningawo, ningamakholwa, aningawo, beningenakube nime apha, ngoku, yintoni uYesu awayitshoyo, le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo, ndilikholwa kunye nani. Ndiyehla, aba ngabantu bethu, kwaye singabelusi phezu kwale mihlambi. Ndiyehla ukuza kutweza wam umnatha kunye nani ngoku, ndibeka izandla zam kunye nezenu. Kwaye xa aba bantu besiza, ukuba unento enesikrokrwane engqondweni yakho, yikhuphe kanye ngoku, ukuze xa aba bantu besiza, ngoku ngamnye kubo, abazayo, kwaye sibeke izandla kubo, baya kuphiliswa.
ningakholwa ngenhliziyo yenu yonke ngoku wonke ubani. Bangaphi apha abaza kuthandazela abanye njengoko begqitha? Phakamisa isandla sakho, ndiyakube ndithandaza. Kumbula, ingaba ngutata wakho, umama wakho, intombi yakho okanye unyana, utata okanye umntakwenu. Kwaye ukuba asingowakho, ngothile, ozakuza kulo mgca. Kwaye bekungathini ukuba ibingabo? Kwaye bebesifa ngumhlaza okanye esithile isifo esoyikekayo? Ubungena kufuna aba bantu banyaniseke nzulu ngokuqinisekileyo, siya kuba njalo. Ngoku ndiyakholwa, niza kwenza njani? Ngoku aba bakulo umgca apha, lo mqolo, yimani noyame ngelacala, namakhadi okuthandazelwa. Yoyamani ngapha yakwelacala, bonke abakwelicala langasekunene. Ngoku indlela, bamba icala langasekhohlo, siyaxinana. Uyabona? Kwaye akwazi njani, yintoni esiyenzayo? Kulungile. Bonke abakwelicala imani apha. Ngoku bonke abakwelicala lesandla sasekunene, yizani nje ngale ndlela, ngoba niza kuhla, yiza ngapha. Kwaye niza kuhamba njani? Baza kuhamba njani mzalwane Borders? Kanye ukuphuma ngeli sango, bajikele beze esakhiweni kwakhona. Ke xa eli cala libizwa kwimizuzu yembalwa, kwaye baya kuphakama. Kwaye masibone ngoku intoni? Kulungile. Aba abakweli cala, jikelani kweli cala ngapha. Bambani amakhadi enu okuthandazelwa, izani kweli cala. Kwaye nina abakwibhalkoni, hambani nihle nizokudibana necala elikwisandla sasekunene ekupheleni komgca phezulu phaya. Ngoku aba abakwicala lesandla sasekhohlo, hambani niye ngaphaya kwicala lesandla sasekhohlo. Nize emva koko, niyabona, nenze owenu umgca, nize nibuyele emva ngalaa ndlela. Jikani, jikani ngalaa ndlela, yabona? Kwaye niyakulandela umgca ukujikela, ngoko asisayi kuba nengxubevange konke konke. Kwaye emva koko, nina phezulu ebhalkoni, zenzeleni indawo kanye kwimiqolo, nize ningene phakathi njengoko besiza.
Now just start walking on back, each one. Walk right on back till you meet this line right around here. Just come right around up in here. Just start walking right around and come to this line right here.
Ngoku qalisa ukubuyela emva ngamnye, buyelani emva kanye de udibane nalo mgca ekujikeleni apha, yiza ngokujikela phezulu apha. Qalisa nje ukuhamba ukujikela kwaye nize kulo mgca kanye apha.
Oh,
yintoni enokwenzeka kanye ngoku? Yintoni enokwenzeka? Eli iza kube lixesha apho into ethile kufanele yenzeke. Kulungile. Ngoku kulungile oko, buyelani emva ngokujikela ngalaa ndlela, nize ningene emgceni ngolwa hlobo. Hambani nijikele ngalo mqolo, leyo yindlela ngoku. Kwaye ngoku xa nimile, wonke ubani eme ngenyawo, siza kwenza umthandazo. Kwaye le rhamente iza kuthandaza kunye nam okokuba niza kuphiliswa. Nje yibani nokholo ngoku. Kwaye ninga, yiza ngokujikela emva phaya ngasemva, yiza ujikele ngapha, uze udibane nalo mgca emva apha. Yiza ngokujikela, yenzani omnye omkhulu umgca, yizani nijikele ngalaa ndlela, nenze umgca omnye. Ilungile. Wonke ubani makabe semthandazweni. Yibani kukholo lwenene ngoku. Sanokusihoya esihlwele ngoku. Khumbulani sigutyungelwe bubukhona bukaYesu Kristu. Kuxhomekeke kuthi ukuhlonipha oko akwenzileyo phakathi kwethu ngokuba nokholo elizwini lakhe.
Now, while they're all standing, I want every person now in the building to bow your head.
Ilungile. Ngoku iyakuba yelungileyo. Ndicinga ukuba laa mgca uba mhle kakhulu. Ngoku ngelixa bemile bonke, ndifuna wonke umntu ngoku esakhiweni uthobise intloko yakho.
Lord Jesus,
Nkosi Yesu, ikufuphi ukuba yenzeke. Isigqibo kufanele senziwe kanye ngoku. Siya kukholelwa na wena ulapha. Siya kuthanda na wena. Sinalo na ukholo, Nkosi, olwaneleyo noko siza kucela. Aba bantu bayazazisa ngokuma emgceni, Nkosi. Kwanga ingangabi lilize, ingankosi abagqitha apha ngamnye kubo, bangagqitha ngathi bebegqitha phantsi koKristu, ngokuba siyazi ulapha kwaye siyathandaza ukuba baya kwamkela impiliso yabo. Ndiqinisekile ukuba nkqu kwiveki neveki ezizayo aba bantu baya kuya kubelusi babo, abafazi ababenengxaki yobufazi, ingxaki yesisu, indoda enomhlaza wobudoda. Zonke iindidi zengxaki ziya kuphiliswa. Kuthiwe, uyazi, into imkile nje kum ngokuba basebukhoneni bakho. Bangabangeza ngoku kwaye batsale oko wakufelayo. Bayimbewu kaAbrahamu kwaye ubeyisele, bangabangeza kwaye bamkele oko ukunikezele kubo. Kwaye Sathana utyhiliwe kakhulu kule veki de wazi ukuba uyinto yoyisiweyo. UYesu Kristu kweyisile eCalvary, wavuka ngosuku lwesithathu ukwenzela ugwetyelo lwethu, kwaye umile phakathi kwethu ngoku, kwaye ukholo lwethu lujonge kuye, kwaye kude kuwe okanye nakwinto oyenzileyo. Shiya aba bantu egameni likaYesu Kristu. Kulungile, qalisa umgca. Senze kanye njengoko inkosi esiyalele sikwenze. Bangaphi kuni abahambe ngalamgca bakholelwa ukuba baza kuphila? Phakamisa isandla sakho, ndibandakanya esam kunye nani. Yintoni ebesiyenza phaya ekugqibeleni njengeqela labalungiseleli phaya? Abaninzi babo bebegula, bendiyazi loo nto, kodwa bazama ukubeka phambili imizamo yabo ukungenisa irhamente yabo. Nokuba bangenile okanye hayi, lowo ngumalusi wenene. Kwaye umoya oyingcwele uthe kum benze badibanise izandla omnye nomnye, sidibanise iintliziyo zethu neminatha kunye, nemithandazo yethu kunye. Yesu, benze baphile nabo, kwaye ubenze babe ngabelusi abanamandla, abanamandla elizwini lenkosi. Wanga uThixo, bazalwane bam, wangangani-nika yonke iminqweno yentliziyo yenu, nanganingamkhonza yena zonke iintsuku, kwaye nibe namandla kaThixo ebomini benu, ukulungiselela kwaba bantu balungileyo. Wanga uYesu Kristu abe nathi, kwaye onani lonke ixesha, wangangazenza abe ngobaluleke kakhulu kuni, kunokuba wakhe wanjalo ngaphambili. Nina bantu, abanye benu ababeqhwalela, ningangaboni mahluko ithutyana, ngangawuboni mahluko, jonga oko wakwenzayo Abraham, akwenzi mahluko nantoni engeyiyo leyo ujonge kuyo, akujongi kwimeko zokugula kwakho, jonga koko akutshiloyo. Ukuba uthi, ndisayiva intlungu, oko akunanto yakwenza nayo, ukwenzile oko uThixo athe kwenze, yabona, sukujonga koko, jonga koko akutshiloyo, uThixo uthe, yayinjalo, ndiyayikholwa, akuyikholwa, ngentliziyo yam yonke, ndiyayikholelwa. Inkosi uThixo inisikelele, de ndinibone kwakhona, imithandazo yam ingani, yokuba ubusuku bungabi mnyama kakhulu, imvula ingani kakhulu, ndiya kunithandazela, nindithandazele, side sibonane kwakhona, uThixo anisikelele, ngoku umzalwane owalusayo, yabona.